Tunacheza michezo fort sana na samba Nako tunako ni body's number They can't figure bongo flavor ni iga Unuzugwa na acti wa ongo na iga Misi na kitu ila smogo pi mtu nigo Kama ni beef usinete piro Machizo na jua bamba mikamanda wasua Oke nipaboya na mfua hata kama na kifua Hapa nilipo na mfua kilipa kipaza na kamua Sia njini wala nini anefikiria kuniwa na mua Kablu ujafikiria kunichengua na kuzibua Napuwa mbezi niko full na maanisha niko full full Mikandamizo naendelea paka mwisho liduru Hey town to the city, siko tepulu Nikio angaza msizi akili ni mwuduru Wanubadi stali yangu, sianza kwa tozo shuru Bila blink tunishine, mwala tunu mshukuru Tunakuma kwenye hip hop kama big ya uburu P.I.C.I. So you Tumogopi mtoto na mwishin mola Ama tizi hip hop wana mbistu ni nani Asili tunaivi tatoka zamani Michano wangu nalipa na upoteza kisha na kipa Na kipa Nako tunako kaskazini Yeah
Doze tukuwakilisha Ha Atujia kwa shika
Shika
Hilo unaposikia sauti
easy
Iskwize lafu fizi Doze tukuwakilisha
Ha
Atujia kwa shika
Shika
Hilo unaposikia sauti
easy
Squeeze a love of easy
Nito sama wa rap, jaidi wa rap Pae na hip hop, nipe shima kama rap moi Kawaidea nkuwacha watu hoi Na rhymes mob deep kama blue seas Usari ya uski, kwangu ni common tema sense kama sensi Papo hazy, na haribu haribu kama AP Piga saluti kuruti T Easy fasi na kusimulia live kama CNN kwenye TV Nimi apa IV, hustler natokia uko flani 41 Kwana science na teknolojia ifani Kuza nimeipa bichi kama So sani, si matani, sioni ushindani Wasania wana dira, wamepoteza ramani Wanapokwenda pajulikani Kia machendo kimefika kageni mbani Ampima dakika njima katuli waifani Hii ni bongo, sio flavor na utumia Kufikiria, andikia, karipia, nikiwa rapia Hii niweze kufikiria Yeah
Doze tukuwakilisha
Ha
Atujia lukua shika
Shika
Hila unaposikia sauti
easy
Jisikize lafu fizi Doze tukuwakilisha
Ha
Atujia lukua shika
Shika
Hila unaposikia sauti
easy
Jisikize lafu fizi
Ini so maze
Let's go
I show you how to do it Son Mtan tuna shine Tupo ala sugar town So horo masoro na back down Gero to gero Sero to sero Yeah Tunakilisha maskani Himi tambao yetu toka zamani Kuchoma plant Wafunza kustanti Machize mitaya kati wakati Tunapotiririka na izaya Wango na nawa level za vampire Green fire Wanagwaya Wapoteza mbaya Wanabeba wezu wa mna wanapwaya Sikama na wanyea Wenye wanaelewa Hapa vipaji vipo singekewa Na warudisha chekechea Kwa lea kumekwisha Hip hop tunavyoirudisha Kwa wada umebakia picha Sijaja kwa shika na wakilisha Clap back for HRP, HOP Kama RULE, you know me Jina kwenye place to be Uwi Nasababisha mpaka subuhi